chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gani zocha nzenzi nyumiwa, chupa kuchupa, nzenzi wame wakati mpereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gani zocha nzenzi wame wakati, chupa kuchupa, nzenzi nyumi wakati, pereze chupa, mvuni kechupa, omanyise jusa, nganzi susinwa, tandiko zina, nzenzi sekubwa, odumalo kubwa, tandiko ziga, mwane mwala, singo kwako wafiga, kwanguli lalika, tedi kujiwaziga, straight up nigga, manyiba gold digger, mwendi mukazanyo game kweli key player, ngabidaba wali chupa, ba super duper, aba manyo gunywa, bachimanyi witeya, bachida mpeye, nsakwa zuzu zokera, tojogera, bobatoli na chakunywa, pereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gane zocha, nzenzi nyumiwa, chupa kuchupa, nzenzi wame wakati mpereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gane zocha, nzenzi wame wakati, chupa kuchupa, nzenzi nyumi wakati, funika, 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 bumpyo bulamu, bumpi na ye bunyoma, funika, wefuna time, gama zebia dude, tugula, tugulida, club, webanzi gule, round, sijira kumoteri, kumala, vude, vitala, vya tutate, chichitulese, dipo sigudwa, uje tukesa, bachaka zaba keze, tuse chichitulese, mpereze chupa, mvuni kechupa, olubuto pipa, tola babechika, tuse tumazeko, tubala seko, example yeyo chitegeza movie veko, pereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gane zocha, nzenzi nyumi wake, chupa kuchupa, nzenzi wame wakati mpereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gane zocha, nzenzi wame wake, chupa kuchupa, nzenzi nyumi wakati, pereze chupa, esose temaze, eyo kubini na yeyo kusatu tendaze, amanyi manji yo bongo wange weraze, pereze chupa, esose temaze, eyo kubini na yeyo kusatu tendaze, amanyi manji yo bongo wange weraze, neiraze, pereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gane zocha, nzenzi nyumi wake, chupa kuchupa, nzenzi wame wakati mpereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gane zocha, nzenzi wame wake, chupa kuchupa, nzenzi nyumi wakati, pereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gane zocha, nzenzi nyumi wake, chupa kuchupa, nzenzi wame wakati, wakati mpereze chupa, mvuni kechupa, pereze chupa, mvuni kechupa, enyugo gane zocha, nzenzi wame wake, chupa kuchupa, nzenzi nyumi wakati, nywa. Okay. Nywa. Okay.